yamde joy wittoreke mintaji sappo e jeyi kibaruji mon e fulfulde kettinɗo dow studio kalangu komin Omar Hamad janganta o nani koye kibaruji. E nder koye kibaruji me, campagne golloɓe somayel ittama golle, nonni nimɓe gaɗanama to endan talkidi meki e ko nandi e mum to enda nder Agadez. Yewtere men pindinon hande haltanana dow rewɓe ɓe kanthie nder région Zender, latiɓe ne godi laabi kewɗi ɗi tokkoto ko dillira faryade Algérie. Kanƴum du won ko kantirta kibaruji men e fulfulde. Kori jam hirtiyamo anden subaka woni ko talkuru murtere ko pelle ano fedde jinganore ɗo enda janguinoɓe mawɓe ɓe université ɓe Niamey yeehi hantoyɗo enda ɗum ɗo no talkuru ndu murtere balɗe ɗiɗi ɓe nde fedde duni hano tiltinana ɗo enda ƴamana ɗo enda ɗum woni jawdi ko université on gollirta itte leyde sa gomnanti. Laabi ɗi campagne basomo areva hoƴuno nder leydi meɗen Niger nder lebbi tati bittinoɗi ɗi ɗi puɗɗi ɗi golla. Gando waɗa ɗo enda kwatta golloɓe keme ɗiɗo ɓe campagne mo somayir yaɓe ittoa golle kamɓe golloɓe keme joyoɓe campagne ji laatiɗi no ligodo e campagne o. Fanimɓe keɓa paama dow muɗum duni Gungu Mamman dantani noddi secrétaire général mo fedde jinganore golloɓe to enda nder somayirɓe biyeteɗo Ibro Ilado nani ko wi.
Min en tawaɓe dow inɗe golloɓe ɓen, min jehi min gi'oyi gomnati ngam hollude mo saɗormaji ɗi laaɓi ɗi mbawi gaddani golloɓe ɓen. Min paami ko hakkiika gollirde nde no tawda saɗormaji ɗum ndu waɗi komin ƴami. Ɗum ƴewtino no waɗe ko golloɓe ɓe calli mama misali golloɓe somayirɓen. Jooɗa haa lemomin gaɗi 19 yaade lasu e 3 lewru décembre du darni laaɓi ɗi dow mum bandiraɓe amin ɓe gonno calli men hannden. Amma har ko darata golloɓe liigotoɓe ɓen, kamɓe kaɓe gala sallamagom fuu golle maɓɓe du darake. Kamɓe du ɗum ɓuri nawnude nder wakkati saɗoro maji mo campagne o tawda.
E nder laawol wartirde Niamey gallure lamde, hooreɓe ardiɓe meriɓen koƴƴi laabi kewɗi yerno maire mawɗo mo gallure on wiiri woɗi duɗɗi laabi no ɗon gollide. E ley laawol majjo ni fa hande hooreɓe ardiɓe gallure ɓen no tefa nimɓe nanganaɓe fa ɗeyi laabi koƴaɗi heɓa tawe tokkirama no woɗiri. Moktar Mamoudou nani ko wi Habibou Garba dow majjo. Min gaɗi gollal kumpintinol e andinoje kile keɗo. Min tokkitito du e gaɗol mum fa hande, amma min puɗɗan miɗen gollida laabi ɗi min koƴuno misali kaɗol joppol mburuji to heɓa fuu tunninol nokkuje kawtaɗe. E min tilsinan du nimɓe gallure nden mbuwa ɓadagal ɓadeji mumen kaɗol yaade sillugol dow laabi e buwol tundiji nder wuro e kaɗol joom'en torkoji filagu nder jemma. Laabi ɗi fuu min koƴi ɗum, waɗi du min gaɗan ko handi fuu faɗi laabi koƴaɗi tokte ka non polisiji no gattete no piilo ley nokkuje ɗen fuu heɓa keɓaɗo fuu jukke nde jukkama du no firete sawru gaccuno. Ɗum fuu heɓa gallure nde laaɓa yeru no haalira Niamey ñaala ɗum do hawtade e jama'are fuuno. Ele wakkati dabbunde o gineji liyorɗi no kewi sanne nder luɓe gallure nden. Kanƴum waɗɗi ko bandimin Rukey Yatta Abdourahman yehi ndaro ley ngo luumo Darussalam e ƴewde noy ɗum wontiri. Nani ko Suman Amadou e Ali Ñalli famtini.
Luumo Darussalam no heewi liorɗum iri iri fuu, to tokkuɗa fuu no liorɗum tamati, chou, aubergine e hekkaro
liorɗum kanni ɗuuɗi ya sabu wakkati muɗum noon hannden dabbude gonɗen. Wakkati goɗɗon fen saɗa jogui ceede maɗa a hetta sede Niger ɗon ɗi gonɗe ɗi ƴuwanamin nokkuje fuu. Sa a hooƴi joni jon tamati tasal muɗum wonana 300 poivron du ɓuuɗi 100 tasal muɗum woni tonkaje kandu konnan tasangal wona 500 nonni kar du konnan tasangal 400 feccirta sangal du 200
bani ko luumo goo no heewi liorɗum. Debbo gom gaɗo sodude liorɗum no woytoro ƴaada sanne nani ko o wi'ini.
Gina gona ma
wallay liorɗum kanni heewi de ko woni hen woni ɓe gala ɓe codanamiɗum no hoyiri sey ko tiiɗi. Jonka yi min gonmi ɗin kettini noon ko Allah muyini watto.
Nder wakkati o ni neɗɗo fuu hiɗi nyaama li'o welko. To de jomum naati luuɓe meɗen ɗe, jomum heppata li'orɗum makko nder majje.
E nder laawol tataɓol ko ƴewtaadu hitaande warde hitaadu keerol laabi ko ndarta kawritere leyɗe kawtuɗe ceede goote nder Niger, hooreejo nde fedde noddi hokkooɓe habaru keŋal ngam famminde ɓe. Abdalla Burayma fammini banndimi Gungu Mamman Dantani dow ɗum ƴewtaadu.
Kawral ngal no wallan min keɓa yahdu yeeso e nder golle fedde soogeeji G5 Sahel nde enna. E nder majjum no tawa sigila farfilla ko ndarto hono ministeruuɓe hawji fila ndenaaguuji leydi ko wanno hawrinde muɗum en kañum e hooreɓe hawrindeji soogeeji ko tawa e nder leyɗe enna ko ɓe cigili dow muɗum e jottinol hono aadiiji ko min tuugi dow muɗum heɓ min ngaɗa gollal ngal enna. Ɗum dukkonna no yahda e dow hono faa hannden hawtaade e mballaga ballo amin ɗum woni leydi France. Hawrinde goɗɗon waɗan to enna ni nder leydi France caggal muɗum hawrinde wonde waɗan to enna Riyad leydi Makka kule ɗe fuu ƴeewete hawtaade e ndenaagu e nder Sahel o enna ko duuɓiɗa ɗiɗi e sappo e jeetati.
Nde woni hawritere minisiriɓe ne gaɗɗi to enɗa anon de minisiriɓe G5 Sahel to enɗa Bamako leydi Mali noonni e yahde ɗum woni dow filla golleeji hano fedde soogeeji G5 Sahel. E nder mbiyen laawol tataɓol ko ƴewtaaru hitaande warde hitaandu keerol laabi ko ndarta hawritere leyɗe kawtuɗe no ñaama ceede goote ɗo enɗa nder Niger, hooreejo nde fedde keega noddi hokkooɓe habaru ngam famminde ɓe dow ndun ƴewtaaru. Abdalla Burayma nani ko wi'i banndimi biyeteɗo Gongo Mamman Dantani.
Trois domaines ont été évalués au cours de cette
réunion. Laabi tati woni ko ƴeewa e dow ƴewtaade waɗaandu ko hitaande hitaande ɗum enɗa. Laawol anndu ngol laatina laamaade e dow filla ko ndarto arzuku. Laawol ɗiɗaɓol ngol du kam wonno filla ko ndarto luumorgal nde leyɗe kawtingal enɗam. No tawaadu konɗan laawol tataɓol no ndaara hono ƴoññal ɗo enɗa leydi Niger. Kanndu konɗan min ƴewtineke kulle ko tawa hawrinde imowaande enɗam waɗi dow ceede muɗum laaɓɗe e dow mballa wallude ɗum. Noon ni faande ɗum ɗo min tawi gollal ngal waɗi sembe sanne, sabu kulle keewɗe laatiiɗe wakkati nde laabi ɗi koyen to enɗa lume ɗum gollaaki non. Wakkati mo kalte o enɗan golle ɗen eɗen mbaawi ɗe moƴƴi sanne, sabu ko watta feccere golla kaanga waɗen ngal fuu waɗaama wooɗi
sanne.
Commune mo Agadez hawtaade e ballaga fedde hedde temete sigilake nayi yahde jeɗɗi lewru janvier duuɓujinaaji ɗiɗi e sappo e jeetati bittiɗo gollal waɗande nimɓe talkindimeki e karti dentité. Ɗum do no gure sappo e goo ɗum ƴewta hawtaade e commune mo Agadez mawɗo. Ɗum waɗi ko jipti nder ngal gollal du yeru no Adamu Haabi wiiri hooreejo Sarusi kawjiɗo talkindimeki nder mairi Agadez. Nani ko wi Moussa Mamando majju.
Nous avons touché pour l'instant à peu près
handen waɗan ci e bangeeji huɓeere Agadez sappo e go'o ɗe nder mu'en min ngaɗi karti didantiteeji ujunere. Ɗereeji dimeeki dewgal e mayde waɗan ɗereeji ujunere e keme joyi e woygu e tati ɗi min ngaɗi. Nde ƴeewaama ni miɗen mbaawi mbi'i ko gollal lobbal waɗa ɗo, ngam ndenno yimɓe ɓe fuu galaano ɗereeji ɗi. Woɓɓe yeebaare ni haɗiiɓe ɓe gaɗa ɗi. Sukaaɓe gom ɓe saarooɓe mu'en maayi kamɓe du ɓe keɓayno waɗude ɗerol mayde saarooɓe ɓen, tawii du ɗereeji non nafuuji sanne. Amma hannden ɓe keɓii ɗi. Gollal amin ngal darataako yimɓe ɓe tan, ngal yahan yeeso ngam wallude woɓɓe du keɓa ɗereeji mu'en.
Nous allons encore chercher d'autres moyens pour toucher d'autres villages et quartiers de la commune.
Lokotoroɓe ɓe arlit e iferuane no tawda e jannde ekkintinol dow appe sukaaɓe welaaɓe, mana jannde nde du fa heɓa ɗum ɓuytira maayu maayu sukaaɓe welaaɓe ɓe duuɓi joyi warde ley nder ɗi département ji ɗiɗi. Madame Aissatou Rouge ekkintino gooto tawaaɗo nder nde jannde. Nani ko famin Ousmane Oumarou banndimin.
Bisa panne likitoci munakar
harko darata loktoroɓe ɓe, miɗen ekkintina ɓe dow ñawtol appere sukaaɓe welaaɓe, ngam appere nde no tampina sukaaɓe ɓe sanne ide wara baa woɓɓe. Ɗum du waɗi komin kawri loktoroɓe ɓe ngam ɓeydude anndal maɓɓe dow no tokkire ko appere nde ñawto. Dewtere nde ekkintinol ngol tuugii dow mum wakkati warde wakkati no ƴewtine no moƴƴini, ngam ɓeydude annde kese keɓaaɗe gom. Ndenne hannde annde ɗe min ngonmiɗen pamtina loktoroɓe ɓe. Dewtere nde du hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeegom nde ƴewtinaade moƴƴina.
E nder mettorgal ɓerde woni ko miɗen andina hannden subaka woni ko biyeteeɗo Issoufou Bassar, neɗɗo politique mawɗo nder leydi meɗen Niger mawni. o neddo duni mawdo non latinodo denda biro jodani go leydi Niger to enda der leydi Libi imo tawa du der nimbe mawbe be parti cede singo be parti cede esrama fadde makko imo maya kanko lati horejo parti bietedo ADP Zumonche jango duni woni ko yate o mobe to enda der anyeje yantala Jiro Zeren yadi dolbe
mayna sorwa wadda birnin gawre
ketine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leedi Niger
ketine sigilaji studio kalangu kadi totawa don der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mido feccide dum
Engartani e yewtere meden pidinal dilludu rewbe le departement mo Kanthie region Mozender yade to enda Algérie labi dibe tokkata no hewi sane horebe ardibe departement on mo Kanthie noni ngadi taykaaki mudun chagal be ngano taykaaki mabbe ji ko be rewbe labi di jurata ko dilla no kewi sane kettine nane ko Sani Ousmane maire mo Kurni wi bandi min biyetedo Balkis Hamidou Domadji
Bien, ce départ-là, il est organisé de différentes façons. Au départ,
dilu ndu endan ko wowano rewbe en jotana matame nyande aljumare sabu nyande mudum won lumo wurongon endam ne majjuno wono be garbe jodi der milliard ngidon de hadde prefecture to don endam won ko motay di garto kojabe yarabe agadage na arlit tagal ko lawol lamu hojja do filla hadude hojugol dilla wambe taydu kondan horebe leydu kondan hojji labi din ko watto ko tawe on dum waday dum wono ko jokabe puddi e be jaa e do ciuccuka motay di suuto non ko hojabe yarabe yoga mabbe du kondan hono ni imeke do enda matamei fu njatna har zender nemi jotake zender nembe natto karuji mawdin din karuji artobe agadez nadukonda arlit gada mun non fahanne do ciuccuka gota ka endan be dillira algeri lawol gondu kondan no wodi be yuratana maradi be paa mali der leydi mali be natto be jabe burto der leydi algeri wobbe mabbe du kondan nyeme warto se be gari nyeme fu dama natto karuji din endan karuji yarbe agadez na yarbe arlit to no mursa tudani wonno der commune dawshe gangur ngo endan bamle kanyo no fili nokuje de fut mobilize se ngari fu yatna sudo gada bamle endam no wodi himbe darnibe dum ja halna rewbe endam waddabe wattabe der motaji din seribe nado endam motaji din endam fu kanji di endam motaji pamar no endan kayartobe agadez nado kondal yarabe to enda arlit tiagal mun du kondan wonno ko farjo dum jotto to enda algerie nenne ne kay labi dido won ko min jeyi ele widagol am min jiti min tawi de won ko rewbe gonno tokka yudo do endan yaato endan algerie
les tous les axes là que j'ai cité donc mène vers l'état algérien
dawon to kibaruji mede fulfulde tili en jettan adama dawaci balid en cigili do fawdi habaruji abdullahi bunga min omar ma wala fu ko bawmi joni sana wi'a mutari mahamadu waddan walda kibaruji mede ngal hausan kor
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejeti FM
Alit
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Vingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoyi Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jeti FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoyi Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Skuti Mukwarteji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Saraunia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Studio Kalangu Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyamai
Do Radio Amfani
Lambaji Hembre FM
Studio Kalangu